dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikigano dusangire ijambo hano i Washington DC ku ijwi rya Amerika muri kumwe nange Etienne Karekezi muri leta sunze umwe za Amerika president watowe mu itora rusange kwa kabiri tariki ya 8 kwezi kwa 11 no uyu mwaka ejo bundi Donald Trump yatsinze ku majwi agera kuri 190 dukurikije imibare ya nyuma imaze gutangazwa madame Hillary Clinton bari bahanganye ku buryo badasubirwaho yegukanya amajwi 228 ibi bivuze ko bwana Trump yagize ubwiganze mu majwi arenze 270 ateganijwe kugira ngo umuntu abe yatsindiye amatora muri Amerika aya majwi ariko tuvuga ha no buryo hano muri Amerika babarura amajwi y'amatora rusange ni amajwi ashingiye ku garwa intumwa za rubanda icyo bita college electorale na amajwi yavuye muri za leta 50 n'umujyi wa Washington DC umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika kubijyanye n'amajwi y'abantu ku giti cyabo imibare ya nyuma yatangajwe n'inzego zibyemerewe igaragaza ko madame Clinton yagize amajwi y'abaturage menshi cyane gusa amajwi y'itora rya president hano muri Amerika nkuko nabivuze mu kanya siko abarwa ariko niko itegeko ryinga itora ribiteganya gusa kugezana n'ubu ariko hari amajwi menshi atari abarwa muri leta zimwe na zimwe uretse ko niyo amajwi yabarurwa ni make cyane ku buryo ntacyo yahindura ku mukandida watsinze mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turasesengura aya matora ku ruhande rumwe duhereye hano muri Amerika turavuga na n'umwe mu bantu batoye ndetse n'impuguke mu gitumanaho muri politiki hano muri Amerika ni Professor Jean-Marie Vianney Higiro Professor Higiro mbanje kubasuhuza murakomeye
uraho Etienne
ikaze kandi mu kiganiro cyacu dusangira ijambo
urakoze cyane
namwe murakoze nta gushidikanya ko abatuye imigabane y'isi yose benshi bakurikiye amatora yo muri Amerika nkaho ari amatora abaye mu bihugu batuyemo hari n'abatubwiye ko batasinziriye ijoro ryose ku mugabane w'Uburayi twatumiye
muraho murakomeye ni Sikibere Musangamfura
ndabasuje cyane bwana Musangamfura ikaze kandi mu kiganiro cyacu
murakoze cyane mboneho kandi gusuhuza n'abandi bitabiriye kino kiganiro murakoze
naho ku mugabane wa Afrika twatumiye
Boniface Twagirimana
ndabasuje bwana Boniface Twagirimana namwe muri umunyapolitiki
mukomere cyane ndi umunyapolitiki nkandi umuyobozi wungirije wa FDU ishyaka rya FDU inkingi rikorera mu Rwanda
ritaremerwa n'amategeko namwe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi noneho reka mbahereho Professor Jean-Marie Vianney Higiro aya matora mwakurikiranye kuva abakandida benshi mu mashyaka yombi n'abatari mu mashyaka batangaza ko baziyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu matora yabaye ejo bundi mwe intsinzi ya perezida watowe Donald Trump mwayakiye mute hano muri Amerika
intsinzi ya Donald Trump urebye abantu ntabwo bari biteguye ko iba abantu bari biteguye ko Madame Hillary Clinton abari gutsinda nk'uko ibigo by'iperereza byabitangazaga nk'uko n'abanyapolitike bamwe mu barepublikani n'abandi b'abademokrate babyifuzaga ariko ntabwo ariko byagenze ahubwo wasanze Donald Trump we yarashoboye kugeza ku baturage amagambo aba agera ku mutima wabo avuga ibibazo byabo asobanura ibibazo byabo nk'uko bimeze uzi ko muri ibi bihe turimo ibi bigo by'ubucuruzi byatangiye gukoresha kujyana ibigo bikora ibicuruzwa mu bindi bihugu cyane cyane mu bihugu bikennye noneho bakabizana bakabigarura inaha muri Amerika kubicuruza abaturage rero benshi babuze akazi bararakaye hakiyongeraho nuko hari bimukira bazino bagafata akazi batabidakurikije n'amategeko noneho bo bakemera no guhembwa makeya ubwo rero ni ukuvuga ko abaturage kavukire ba hano babura akazi abo rero bararakaye cyane aho niho wabona ko Trump yashoboye kugeza ibitekerezo bye avuga ati ibyo bintu ntabwo bigomba kubaho njyewe nje kubihindura
hanyuma baramwumva nawe arabumva baramutora
nuko byagenze
ku mugabane w'Uburayi ibihugu byinshi bifite ingamba za demokarasi ni ukuvuga ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi buhagarariye abaturage bidatandukanye cyane na hano muri Amerika bwana Musangamfura aho muri mu gihugu cya Finland mwe iritora nk'umuntu ukomoka mu Rwanda mwaryakiye mute aho muvugana baryakiye bate
murakoze kumpa amahirwe yo kugira icyo mvuga muri iki kiganiro nagira ngo nibutse kundi umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya politiki nyarwanda yitwa Mouvement National Inkubiri rikora mu buhungiro nkaba mba koko ku mugabane w'Uburayi. Amatora ya Donald Trump twarayakurikiye cyane ndetse iryo joro ntabwo twasinziriye kubera ko ibinyamakuru byo muri Amerika n'ibigo bireba aho abantu babogamiye mu mitekerereze byaratubeshye bitwereka ko Donald Trump adafite amahirwe yo gutsinda ariko amabarura atangiye tukabona agenda atera intambwe. Ariko rero nanone nk'umuntu ukomoka mu Rwanda iyo ndebye uko byagenze mu by'ukuri amatora abiyamamazaga cyane cyane Hillary Clinton ndebye ko yiyamamazaga hamwe na Trump ubundi we ntabwo ari kumushyigikira mba ndi umuntu utora muri Amerika kubera ko uruhare rwa ba Clinton mu bibazo by'u Rwanda ni uruhare rukomeye cyane. Umugabo we Bill Clinton yategekaga Amerika ubwo mu Rwanda habaga genocide yibatse ubwoko bw'abatutsi yategekaga Amerika ubwo impunzi z'abanyarwanda zahonyurwaga muri gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbese zigakorerwa genocide nazo. Clinton yayoboraga Amerika ubwo mu Rwanda mbese hagiye haba amarorerwa anyuranye ndetse hakurikiyeho n'ibindi byaturutse ku bintu byakozwe n'ingabo za FPR Inkotanyi zahindutse ingabo za Leta y'u Rwanda kimwe n'izindi ngabo zo mu karere ibyo bakoze muri Kongo hagapfa abaturage za miliyoni ndetse hakaremwa n'imitwe ya politiki yabujije amahoro abantu muri kariya karere ku buryo rero kugira ngo abongabo bagaruke kuko mu matora nanjye iyo mbutora ntajwi nari kubaha bityo rero byatumye Donald Trump abaca muri humye arabatsinda nubwo nawe ibyo yavugaga ari ibintu biteye ubwoba nk'abantu baba mu Burayi. Donald Trump ntabwo ari umukandida bashakaga habe namba kubera yuko ni umuntu mbese uvuga ati imikorere yari muri Amerika uko twabanaga n'amahanga mbese ibintu ya demokarasi n'ibindi byose ibihugu binyuranye byubakiyeho twebwe hano ibintu tuzabishyira hasi twongere dutangire bundi bushya mbese turebe ibindi bintu bibereye abanyamerika aho kureba cyane cyane ibijyanye n'uruhare rwa Amerika mu isi cyangwa n'uruhare abantu bifuza ko Amerika yagira mu isi uruhare rwo guteza imbere za demokarasi uruhare rwo guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu
twayihangana gato mbanze mbaze na Bwana Twagirimana uko nk'umunyapolitiki uri mu Rwanda uhagarariye ishyaka riteme n'amategeko we mwe mwabyakiye mute Bwana Twagirimana
natwe amikore amatora twayakurikiranye twayakurikiranye hafi haba mu kwiyamamaza ni gihe cy'amatora nk'uko mugenzi wacu abivuze bamwe nitwa Naryamye ariko nanone nkatwe tuba mu Rwanda cyane cyane ukurikije n'ibibazo tubamo bijyanye n'uko mu Rwanda ari cyo kuniga demokarasi no kubuza ubunyagamburira abaturage ndetse rimwe na rimwe no kutita ku bibazo bafite ku buryo usanga abategetsi ntacyo bibabwiye ku bibazo nyamukuru bibangakije abaturage aba batoya badafite uruvugiro birengagijwe mu by'ukuri twari duhangayitse ku bijyanye n'ubufatanye busanzwe buri hagati yo Clinton bishingiye no ku mateka y'umugabo we ko baranakoranye bayobora igihugu cya Amerika ndetse binavugwa kandi biranagaragara ko barafitanye ubucuti bukomeye n'ubutegetsi bwa Kigali ku buryo mu by'ukuri twumvaga kuko kuba abo bantu bongera basubira ku butegetsi kandi ari inshuti zagaturuka ku butegetsi bwa Kigali twumvaga ko noneho n'akantu gatoya twashobora guhindukirizaho kagiye kugira igihugu ko by'ukuri hano mu Rwanda twumvise ayo mazina dukurikije n'ukuntu ubutegetsi bwirwaho duhiga butubuza amahwemo butubuza guhumeka n'igihe umuntu uwo ari we wese uvuga ati ntibigenda bikwiye gusohoka tukamutegereza kuko abo ba Clinton yaba umugabo we nabo abandi bari mu bakunda gufasha buno butegetsi kugira ngo buhonyore abaturage twumvaga mu by'ukuri turimo n'inyo zikomeye kandi ndibwira ko si natwe abanyapolitiki twabitekereza gusa umuntu wese nibaza uri mu gihugu cy'u Rwanda ubona ibibazo bihari mu gihugu ubona akarengane k'abaturage n'ukuntu mu by'ukuri ubuvugizi ku rwego mpuzamahanga bw'abantu bakomeye bakubiye bahanganira baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bakabaye bagira mu kugira ngo ibyo bya demokarasi twumve iyo muri Amerika abaturage bafite uburenganzira bwo guhitamo bashaka kubayobora twebwe akaba ari nk'inzozi nta n'uwemerewe no kugira ishyaka ajyamo kubushake bwe twese duhatirwa kujya mu cyaka byo FPR utagiye mafitwa umwanzi w'igihugu umwanzi wa leta.
Professor Higiro, mumaze imyaka myinshi nabaregera kuri 20 narenga mukurikirana politiki ya Amerika muri hano imbere mu gihugu munigishijanye na politiki n'ibijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru. Murabona ko nyuma yuko bitangajwe ko Bwana Trump yegukanye intsinzi hari abantu batangiye kwiraha mu mihanda muri iyi minsi, hari na bintu byagiye bisenywa. Ibi nagashya muri Amerika mwavuga cyangwa se ni ibintu umuntu yakwitega mu gihe nk'iki ngiki? Nkuko mwavuze Bwana Trump yatsinze ntawe ubyiteguye ndetse nibyo agiye atangaza mu gihe cyo kwiyamamaza.
Muri Amerika kwigaragambya ni ibintu byemewe n'itegeko nshinga. Diriya rero mu gihe ushoboye kurikiza amategeko, ntugire ibintu usenya, ntugire umuntu uhutaza, kwigaragambya biremewe. Nta gitangaza kirimo cy'uko abaturage bamwe bavuga bati twibwe twamaganye Trump ntabwo tumushaka, ariko ibyo ntabwo bizabuza Trump kuzarahira mu kwezi kwa mbere no kuzayobora igihugu cy'Amerika. Ariko nanone ibyo ntibivuga ko Trump atazigera yumva ibyo aba bantu bariho bigaragambya bavuga, kuko ni uburyo muri demokarasi bwo kwerekana ko utishimye. Noneho ubutegetsi bukavuga buti hari abantu batishimye, reka nabo twumve ibyabo, kuko ubutegetsi bukomoka mu baturage.
Murabizi kuri uyu wa kane nibwo President Barack Obama yakiriye Perezida watowe Donald Trump. Mu by'ukuri nk'uko Trump yabitangaje ubwe yagize ati, narezi ko tugiye kugira ngo dusuhuzanye gusa tumenyane gatoya b'iminota mike, ariko ibiganiro byabo byamaze isaha n'igice irenga, bivuga ko baganiye ku bintu byinshi. Bamaze kuganira, Perezida Barack Obama yatangaje ibyo bavuzeho.
Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about some of the organizational issues in setting up a White House. We talked about foreign policy. We talked about domestic policy. And as I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect is successful.
Muri make President Barack Obama yavuze ko yabonanye na Perezida watowe Donald Trump kugira ngo baganire, amubwire muri make uko presidency ya Amerika ikora, uko akazi gateye, uko mbese igihugu kiyoborwa nk'umuntu ugiye kwinjira mu ku nshuro ya mbere mu buyobozi bwo hejuru bw'igihugu. Bwana Sixbert Musangamfura, mwe kuba Perezida Obama yarabonanye na Trump yaramutumiye ati reka tuvugane, kiriya kintu mwacyakiye mute, mwakibonye miki?
Murakoze cyane, kiriya ni ikintu gikomeye cyane, cyane cyane yego birumvikana ko ari ngombwa ko bumvikana ku ihererekanya bubasha hagati watowe n'ucyuye igihe. Ariko nanone kiriya ni cyiza iyo turebye nko mu Rwanda, umuntu ufata leta akamara abakuyeho akabica cyangwa akabafunga, birumvikana yuko ahantu nk'ari bavuga ati utowe mbese cyangwa ugiye ku butegetsi aganira n'uwari uriho ndetse bikanatangazwa, ni ikintu cyiza cyane cyabera isomo n'abantu n'abategetsi bo muri Afurika, kuko cyane cyane muri Afurika ubutegetsi cyane cyane nk'ibindi byo mu karere nkomokamo ku Rwanda, ubutegetsi bwagiye buhererekanywa mu buryo bubi cyane, mu buryo bumena amaraso. Birumvikana rero ko ikintu nka kiriya muri Amerika ari isomo ryiza, kuba ucyuye igihe n'utowe baganira kugira ngo bumvikane ku ihererekanya bubasha ni ikintu cyiza cyane.
Nibutsa kandi mwe mukomeje kutwumva ko iyi mukurikira ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro Dusangira Ijambo. Mwe Bwana Twagirimana Boniface, mwe uriya mubonano wa Perezida Barack Obama na Perezida watowe Donald Trump iminsi ibiri gusa nyuma yuko yemejwe, mwayibonye mute?
Mu by'ukuri ni isomo rikomeye nko kuwa mugani nko ku gihugu cya gikomeye cya Amerika gikataje mu bya demokarasi, ukurikije uko Perezida Barack Obama nawe yari nyuma y'umukandida nyine byumvikana umudemokrate kuko bamwishaka rimwe nawe ndetse wagiye akoresha amagambo yo kwifuza ko Donald Trump atatorwa, ariko nyamara akimara guhabwa uburenganzira n'abaturage ko ariwe ugomba kuyobora Amerika bagahita bacisha bugufi akazaho kuganira mbese bigasanga bahindutse nk'abavandimwe inyuma yo kujya impaka no guterana amagambo byaranze kwiyamamaza, ariko barangiza byo byarangira avuga ati ukubona ko bavuga ati tugiye gushyira hamwe turi uko abaturage bacu bayoborwa uko igihugu cyacu cyagumya gutera imbere uko cyagumya kugendera kikaryihangange ku isi. Ni urugero rwiza mu by'ukuri bitandukanye n'uko mu bihugu by'iwacu nk'aha mu Rwanda iyo umuntu mutavuga rumwe ku kintu bakwita umwanzi, nyamara ahandi bamaze gutera imbere kuba abantu bashobora kujya impaka ku kintu batumvikana ku kintu ntabwo bivuze ko ari ubwanzi wabo baruzuzanye. Rero ni urugero rwiza mu by'ukuri bahaye ibihugu nk'ibi byacu mu by'ukuri iyo ntambwe y'ukure nk'ukwezi.
Profesori Jean Marie Vianney Higiro, mwigisha ibijyanye n'itangazamakuru ndetse na politiki hano muri Amerika, iyo mureba ku bijyanye no kumvisha mwakomoje mbere gato ku bijyanye n'uburyo bwana Trump yumvishije yamenyekare icyo bamwe mu banyamerika bashobora kuba batekereza kubera ko batabigejejwe n'abanyapolitiki babanje, kugira ngo umuntu acengere abantu nka kuriya ku buryo bamukurikira ku buryo burambuye aho yibanda cyane mu bijyanye na politiki cyane kumvisha abayoboke n'abatarayoboke ko gahunda bagombye kureba cyane kurusha izindi ari zinizi bigenda bite hano muri Amerika.
Ubundi ukoresha ibinyamakuru noneho ukajya no guhura n'abaturage ugakoresha n'ubuhanga bugezweho muri iki kubyerekeye rero itangazamakuru. Itangazamakuru yo muri Amerika byarabogamye kuko byakoze akazi ko gushyigikira umudemokrate uriya mudamu witwa Hillary Clinton nkaho kugira ngo rikurikirane ibibazo abaturage bafite byo byihase kugenda bivuga nabi uriya mugabo witwa Trump. Trump rero nawe yari azi ko intambara arimo ari intambara ikomeye cyane, yagiye akoresha uburyo bugezweho bwo gutumanaho noneho akoresha n'uburyo bwo kujya guhura n'abaturage, hanyuma ishyaka rye rikoresha abantu bagenda bavugana n'abandi. Nuko yashoboye kugeza ibitekerezo bye ku Banyamerika. Bariya ni ukuvuga rero ko urebye ibinyamakuru ntabwo byakoze akazi nk'uko byagomba kugakora. Iyo byihaye gushyigikira umuntu bivuga uti uriya muntu ufite ibitekerezo bimeze kuriya uvuga amagambo atameshe tugomba kureba uburyo yatsindwa. Njye niko nabibonye.
Niko mwabibonye.
Ubwo rero ni ukuvuga ko ubwo amatora arangiye ibyo binyamakuru byagombye urebye kwisuzuma rikareba ko ukuntu akazi byagakoze.
Ndabashimiye cyane. Hari bamwe batwandikiye hano ku rubuga rwacu rwa Facebook no mu nyandiko zisanzwe za email bagira bati ntibyumvikana kuba Madamu Hillary Clinton yatsindwa kandi perezida uriho w'ishyaka rye bwana Barack Obama ndetse no yishyaka rye bose baramwamamaje bakoresheje uburyo bwinshi cyane bushoboka, ariko akanga gatsindwa bakagira bati ku mugabane wa Afrika ntibyashoboke. Bwana Musangamfura, impinduka nk'iyikura muri Afrika yashoboka muri bugenze bute?
Murakoze. Impinduka nk'iyi muri Afrika mu by'ukuri koko Hillary yarashyikiwe n'ibinyamakuru byose ndetse ugasanga ibyavugwaga ibyasakuzaga cyane byose byaravugaga ko ariwe uzatsinda, bityo nko muri Afrika koko biba bigaragara ko umuntu nk'uwo ariwe uzatsinda kuko abafite ingufu z'itangazamakuru n'icyo umuntu n'ingufu za leta nazo abariho azikoresha. Ariko rero nanone amatora yo muri Amerika uko yagenze nanone ni demokarasi itandukanye na demokarasi tumenyereye, aho amajwi ya benshi ariyo avuga ariyo yemeza uwatsinze. Muri Amerika ibyo bikurikizwa Hillary Clinton ubungubu niwe uba waratorewe kuba perezida wa Amerika. Ariko rero nanone muri Amerika buriya buryo mwigeze gusobanura tutangira kino kiganiro bw'uko abahagarariye abandi amajwi y'abahagarariye abandi ni ukuvuga abantu batora mbese bakuru bakuru ko ayo majwi ariyo yemeza uzaba perezida wa Repubulika. Ubwo buryo rero bwakoreshejwe koko nibwo bwatumye Trump atsinda. Naho ubundi muri Afrika ho iba byashobokaga yuko buri wese agira uburenganzira bwo gukora politiki akajya mu baturage akigisha gahunda ze akereka icyo ashobora kuzanira rubanda Rwanda akereka uko ashobora guteza igihugu cy'imbere. Icyo gihe noneho buri muturage agafata ijambo mbese akagira ijambo mu kwimika, mu gushyiraho uzamuyobora akurikije ibikorwa yamubwiye azamugezaho, ku buryo mbese bya bindi yabwiye umuturage natabikora umuturage azaba afite n'ahahera avuga ati warambeshye cyangwa se ibuvuga ntabwo aribyo dukeneye ahangaha. Buriya buryo rero muri Afurika icyiza yenda mvuga kirimo nuko muri Amerika abantu barisanzura mu kwiyamamaza bakigisha ibyo bashaka. Ni nkuko nyine Trump yigishaga Amerika ibinyamakuru byose bimurwanya n'imiryango itafite ibogamiye nayo yagaragazaga ko itamwishimiye, ariko kubera ko yari afite uburenganzira bwo kugira ngo avuge icyo ashaka yigishe icyo ashaka yarabukoresheje ubwo burenganzira bwe nibwo bumuhaye gutsinda akaba azaba perezida wa Amerika muri imyaka ine iri imbere. Ni ukubera ko nyine yahabwa uburenganzira muri Afurika tudashobora kubona bwa burenganzira mbese abategekesha igitugu baza bakaniga bakabuza abantu kwisanzura ntawigaragambya. Ndetse na nk'uyu mugenzi wacu Boniface ari mu ishyaka ritemewe n'amategeko, nyine bikaba bigaragaza ko nyine mu gihugu kitemera amashyaka ya politiki, kitemera ko abantu bakora politiki, kitemera ko abantu batavuga rumwe nacyo mbese n'ubutegetsi buriho, birumvikana ko icyo gihugu nyine kiba kiri kure cyane ya demokarasi. Ibyo rero bikaba bidashoboka mu Rwanda. Ni ngombwa ko yena nka Trump turizera ko ubwo buryo yakoresheje agakoresha uburenganzira bwa muntu bwo kugira ngo avuge icyo ashaka yigishe icyo ashaka, turizera ko yenda azarebana hariya muri Afurika, bityo uwo muco nahari wacu ukahaba, bityo abashaka gukora politiki mu Rwanda bakisanzura bakavuga icyo bashaka bakigisha icyo bashaka, na Kagame n'abambari be nabo bakigisha ibyo bashaka, bityo rubanda ikazihitiramo abakwiye kuyobora.
Ndabashimiye cyane bwana Sixbert Musangamfura. Ejo bundi kuwa kane nibwo mu izina rya Leta y'u Rwanda Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo avuga kuri aya matora yo muri Amerika n'insinzi ya bwana Donald Trump, yagaragaje ko agira ati ni ngombwa ko abaturage iyo bavuze abayobozi abategetsi bumva ayo majwi y'abaturage.
Twebwe nk'u Rwanda nibaza n'abandi n'ibindi bihugu byinshi ngiye ntavugira u Rwanda ko nicyo gihugu cyanjye nabasha kuvugira, nuko ari amatora ya Amerika adufitiye isomo ry'uko abanyapolitiki bagomba gutega amatwi y'abaturage. Ibyo nicyo kintu gikomeye cyagaragaye muri ari amatora. Ushobora kuba umunyapolitike ukajya mu kazi ugakorana n'abandi banyapolitike ariko ni ngombwa yuko tusubiza amaso hariya muri local government tukareba icyo abaturage bifuza. Ndumva ari ryo somo twebwe nk'igihugu ndetse n'ibihugu byinshi ari ku mugabane wa Afurika ari n'ahandi y'abaturage bavuze babavuze. Ni ngombwa rero yuko ibyifuzo byabo icyo batekereza ubuyobozi butagenda bwikorera ibindi ariko butabona yuko abaturage bashobora kuba bafite ikindi batekereza cyangwa ibindi byifuzo.
Bwana Boniface Wagirimana, aya magambo ya Minisitiri Mushikiwabo mwe nk'umunyapolitiki uraho mu Rwanda mukurikije ibyavuye hano matora muri Amerika n'impinduka yabaye, n'amagambo mwakiye mute, n'amagambo musobanura mute nk'umunyapolitiki?
Bo, ari amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo mu by'ukuri ni amagambo umuntu yumva ari hanze, ni amagambo meza kuko yavugaga ko abayobozi bakwiye ari isomo abayobozi bakwiye gufata muri aya matora ya Amerika yo kugenda bagatega amatwi abaturage bakamenya icyo bashaka noneho akaba ari icyo bakora. Ubyumvise gutyo wihuse ushobora kuvuga uti mu Rwanda rwose ibintu bimeze neza utari umunyarwanda, ariko mu by'ukuri yari arimo sinzi niba ibyo ari kuvuga ko mu isomo abanyafurika cyangwa isomo abanyarwanda uko ndirimo biragoye, kuko mu by'ukuri abaturage icyo bakeneye ntabwo ari amagambo asize umunyu n'urusenda y'abayobozi, kuko mu by'ukuri mu byo Mushikiwa yavugaga nibyo adashobora guha abanyarwanda. Mu Rwanda hari ikibazo ko abaturage ntabwo baterwa amatwi n'ibikorwa, ntabwo bikorwa kuko abaturage bavuze ngo dukeneye ibi, ahubwo bisa naho biba ikinyuranyo, ahubwo abayobozi barashaka gukoresha abaturage ku ngufu icyo bo bashaka. ntabwo bakora icyo baturage bifuza, ahubwo bategeka icyo bashaka. Aricyo nyine mu by'ukuri kivamo igitugu, kikavamo guhutazwa uburenganzira bw'abaturage ntibagire ijambo. Yaba nk'iryo somo by'ukuri nziza mushiki wabo yararifashe, icyo kintu abanyarwanda bashobora kukigiraho uruhare bagahabwa ijambo. Nibwira kuko haramutse habaye amatora, u Rwanda rwabuze rutajya rugira amatora habe n'umunsi n'umwe. Nibwira ko abategetsi bo mu Rwanda nibo bagakuye isomo, kuko mu by'ukuri ibyo bakorera abaturage bitandukanye mu by'ukuri cyane n'ibyo abaturage bifuza. Iyaba mu Rwanda hashobora kuba amatora, nibwira ko nibwo abaturage bagahaye isomo ahubwo ubuyobozi bwo mu Rwanda, kuko mu by'ukuri ibi bisa naho byacuramye. Abayobozi bakoresha abaturage icyo bo bashaka, icyo bafitiye inyungu, ariko ntabwo abaturage mu by'ukuri bafite ijambo kuvuga bati dukeneye ibi ngibi, ibyo mwakadukoreye. Ntabwo inyungu zabo ari zo kirya imbere, ahubwo abayobozi bakora ibibafitiye inyungu gusa.
Ndabashimiye Bwana Twagirimana. Mbagaro cyo gato Profesori Higiro, ariko tunasoza rwose ikiganiro nk'iki ngikoze, ndagira nti Abanyafurika, abayobozi n'abaturage mu karere k'ibiyaga bigari, icyo bakwigira kuri Amerika cyangwa se icyo batakwigiraho ni iki? Profesori Higiro.
Cya mbere ni demokarasi. Kubera iki? Kubera ko kugira ngo amatora abe, ni uko hagomba kuba hariho amashyaka, hakaba hariho n'abantu batanga ibitekerezo byabo babinyujije mu mashyaka no mu binyamakuru. Abaturage bavuze abantu bose ari abatsinze, ari abatsinzwe, bakavuga bati abaturage bavuze. Akaba ariyo mpamvu wabonye Perezida Obama na Perezida watowe Trump bahura bakaganira. Iby'amatora byararangiye, ibyavuyemo nibyo bigomba gukurikizwa. Iryo ni isomo rikomeye. Muri Afurika rero ubundi uko bigenda, haba amatora nyine, amatora ashifitse, amashyaka, hakaba amashyaka y'udukingirizo, ibinyamakuru bigakoreshwa n'ubutegetsi, noneho n'amatora, umuntu ntanatore n'icyo ashaka, umuntu ntashobore no kujya mu ishyaka ashaka, ahubwo akaba yategekwa kujya mu ishyaka cyangwa gushyigikira ishyaka iri n'iri. Iyo rero nuza urebye muri Afurika, isomo twavanamo cyane cyane kuri ku byabaye muri Amerika ni uko demokarasi muri Afurika iracyari kure. Isomo rikomeye ni uko bakwemera ko abaturage bagira ijambo.
Ndabashimiye cyane Profesori Higiro. Bwana Musangamfura, mwe hari isomo riri kuri amatora muri Amerika cyangwa se hari icyo umuntu yakwirinda?
Icyo mbona navuga cy'isomo rikomeye nyine ni ukunganira mugenzi wanjye Higiro, ibyo amaze kuvuga, kureka abaturage bakishyira bakizana, bakaba aribo bahitamo icyo bashaka, kikaba ari cyo kijya imbere. Icyo kintu muri Afurika nta gihari. Muri Afurika hari naho hagiye haba amatora yamara kurangira, abasirikare bagafata ubutegetsi nk'ubu Misiri byarabaye ejo bundi, baravuga bati abatoye ibyo batoye ntabwo tubishaka, abasirikare bafata leta bishyiraho indi leta, ubu niko bimeze. Ikindi kibazo ni uguhererekanya, mbese ni ukumva ko ugiye ku butegetsi atabugiyeho ubuziraherezo, akumva ko afite igihe ahawe n'amategeko y'igihugu, cyagihawe n'amategeko y'igihugu cyarangira akajya ku ruhande hagakomeza abandi, aho kugira ngo agire atya rya tegeko nshinga arigire kame nkabyinane, arihindagura uko ashaka, bimere nk'umwenda yambaye ku buryo uko agenda ahinduka uwo mwenda agenda wuhindura uko ashaka. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kigomba rwose kurwanywa, kiri muri Afurika, kibabaje cyane, kiri mu bihugu byacu, kiri no mu gihugu cyacu mu Rwanda ndetse no mu karere, ku buryo mbese abantu bamenye icyo kintu cy'uko ubutegetsi uko itegeko nshinga ributeganya ariko bugomba kubahirizwa, kandi ibigenwa n'itegeko nshinga bikubahirizwa gutyo.
Ndabashimiye cyane. Namwe Bwana Twagirimana Boniface Mwanzuri, muri make cyane.
Isomo mu by'ukuri twagakwiye gukura kuri bene byo muri Amerika nka Afurika, nuko dukwiye kumenya ko ubutegetsi ni ubutegetsi abayobozi bagomba guhabwa n'abaturage, ntabwo ari ubutegetsi bagomba kwiha. Ikindi ni uko abategetsi ba Afurika cyangwa abayobozi ba Afurika bagomba kumva ko umuco wo kujya impaka no kutabona ibintu kimwe bitagomba kwitwa igicumuro ngo bwitwe kudakunda igihugu cyangwa kugambanira igihugu nk'uko biba inanga mu Rwanda. Ikindi ni uko mu by'ukuri isomo twakoramo ni uko amatora bisobanuye guha abaturage uburenganzira
bakabashobora guhitamo uyu cyangwa uriya. Mu by'ukuri rero iki kintu ni ikintu mu by'ukuri Abanyafurika basonzeye, basabye igihe kirekire, ugisabye agakomwa ku munwa ntabashe kuvuga. Ariko mu by'ukuri ntabushobora kuvuga amatora mu gihugu runaka, mu gihe abaturage batashobora no kuvuga icyo batekereza muri icyo gihugu. Uvuze icyo atekereza yitwa umwanzi w'igihugu. Ntushobora kuvuga ngo hari amatora mu gihe abakandida mu mashyaka atandukanye bashobora kujya impaka ku bibazo abaturage bafite ngo bajye impaka. Noneho mu by'ukuri abaturage bihitiremo umwe mwa abo banyapolitiki ufite gahunda zo kubavana mu bibazo barimo. Bivuga ko mu by'ukuri ni isomo Nyafurika dukwiye gukura muri aya matora muri Amerika, cyane cyane ku Rwanda mu by'ukuri ho bikaba ari akarusho, kuko birakomeye cyane kuko mu gihugu kitabamo impaka, aho umuturage atemerewe kuvuga kitagenda neza, aho nta muturage yemerewe kujya mu ishyaka ashaka, aho nta muturage wemerewe kujya nta sosiyete sivile yemerewe gukora. Mu by'ukuri ni amasomo menshi umuntu yakora mu bintu byo muri Amerika, ariko nigera kuko uburenganzira buraharanirwa bizagira bikemo.
Ndabashimiye cyane Bwana Twagirimana Boniface, umunyapolitiki ari mu Rwanda. Ndabashimiye Bwana Sixbert Musangamfura, ni umunyapolitiki nawe uri mu gihugu cya Finland mu Burayi. Namwe Professeur Jean-Marie Vianney Higiro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndabashimiye ku bisobanuro n'isesengura mutanze ku bijyanye n'aya matora yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe abatwumvise aho muri hose ndabashimiye. Hano i Washington ku ijwi rya Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.